shingi. Mkeo sio mbaya, mkeo sio mbaya, mkeo sio mbaya, tatizo ni vishingi.
My name wananita Renji.
Uko nyonyo,
uko nyonyo,
uko jiji,
uko jiji,
uko dada,
uko shoga,
uko kaka,
uko kaka.
Acha kina Benesma.
Mama mina pa. Ala la la la. Ala la la la.
Oh yo.
Ala la la la. Ala la la la.
Kepu.
Ala la la la. Ala la la la. Ala la la la. Ala la la la.
Acheko mirundo.
Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Sio kwamba nilikuwa nakutaka sana, hilo kwenye akili yako litoe. Na sio kwamba we ni mzuri sana, hilo bwana kwanza naomba ulijue. Pesa nimekupea, vitu nimekugaia. Leo nakuita ghetto, nasema hauna hisia au unanitania. Baby unaniongopea au unanitania? Eti besu unaniongopea
Lekwe, oh baby lekwe. If you not chokwe,
if I not chokwe.
Incredible,
if I got incredible. A good day available. I try well, I make a fit to compose. You make bad man they lose control. Make a compose, oh yeah come close.
Finish me yo. Akwa muna gina buja, eh. Muna gina lekos, lekos. Let me deliver, lefos.
Let me deliver too.
Shimmy 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 shimmy, yeah 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 yeah. Kelebu kelebu kelebu. If I do money, sure you go do.
Sure you go do,
of course.
Sure you go do,
Sure you go do.
She said why not, why not, oh.
Uko nyonyo,
uko nyonyo,
uko jiji,
uko jiji,
uko dada,
uko shoga,
uko kaka,
uko kaka.
Wananita pi, Nairi Goma. Nikiwa na mama Amina bwana.
Yeah,
muziki mpaka kitani kwako na chanti supply.com.